abahluleli 19 verse 1. Kwathi ngalezo zinsuku kungekho inkosi kwaIsrayeli, kwakukhona umlevi othile owayegogobele ohlangothini olungasemuva kwezintaba zakwa-Efrayimi, owazithathela isancinza eBethlehema Juda. Verse 2. Isancinza sakhe samgilela ubufebe, sasuka kuye sayendlini kayise eBethlehema Juda, sahlala khona isikhathi esizinyanga ezine. Verse 3. Umyeni waso wasuka wasilandela ukuba akhulume kuyo inhliziyo yaso, asibuyise enenceku yakhe nezimbongolo ezimbili. Samngenisa endlini kayise, lapho uyise wentombi embona, wathokoza ukuhlangana naye. Verse 4. Umukhe wakhe uyise wentombi wambambezela, wahlala kuye izinsuku ezintathu, badla, baphuza, bahlala khona. Verse 5. Kwathi ngosuku lwesine bavuka ekuseni kakhulu, wasuka ukuba ahambe uyise wentombi, wathi kumkhonyana wakhe, hlumelela inhliziyo yakho ngocwezi lwesinkwa ndukuba nihambe. Verse 6. Bahlala phansi badla baphuza bobabili kanye kanye, uyise wentombi wathi kuyo indoda, ake udele ulale ubusuku ithokoze inhliziyo yakho. Verse 7. Kepha lowo muntu wasukuma nokho ukuba azohamba, wayesemncengisisa umukhe wakhe, wabuye walala khona. Verse 8. Wavuka ekuseni kakhulu ngosuku lwesihlanu ukuba ahambe, uyise wentombi wathi, ake uhlumelele inhliziyo yakho, nihlale lize lithambame ilanga, badla-ke bobabili. Verse 9. Lapho umuntu esesukuma ukuba ahambe, yena esancinza sakhe nenceku yakhe, umukhe wakhe uyise wentombi wathi kuye, bheka ilanga seliyathambama, sekuzakuhlwa, ake uhlale ubusuku bonke. Yebo, ilanga seliyakuphela, hlala lapho kuba inhliziyo yakho ithokoze, nivuke kusasa ekuseni kakhulu nihambe indlela yenu ukuba ufike etendeni lakho. Verse 10. Kepha akavumanga lowo muntu ukuhlala kulobo busuku, kodwa wavuka wahamba, wafika malunga neJebuse iJerusalema. Kwakukhona naye izimbongolo ezimbili ziboshelwe izihlalo, nesancinza sakhe sasinaye. Verse 11. SebengaseJebusi ilanga lase lidlulile kakhulu, inceku yathi enkosini yayo, ake uze siphambukele kulomuzi wamaJebusi sihlale kuwo. Verse 12. Inkosi yayo yathi kuyo, asiyukuphambukela emzini wabafukazi ongesowabantwana bakwa-Israyeli, kepha siyakudlulela eGibeya. Verse 13. Yayisithe encekwini, woza sisondele kwenye yalezi zindawo, siyakulala eGibeya noma eRama. Verse 14. Base bethula bahamba, ilanga lashona bengaseGibeya elingela kwaBenjamini. Verse 15. Baphambukela lapho ukuba bangene balale eGibeya. Wangena wahlala phansi esigcawini somuzi ngokuba kwakungekho muntu owabamukela endlini yakhe ukuba balale khona. Verse 16. Bheka, kwafika ixhegu livela emsebenzini walo ensimini kusihlwa, lalingumuntu wasezintabeni zakwa-Efrayimi, lagogoba leGibeya, kepha abantu baleyo ndawo babengabakwaBenjamini. Verse 17. Waphakamisa amehlo akhe wabona isihambi esigcawini somuzi, ixhegu laselithi, uyangaphi na, uvelaphi na? Verse 18. Wathi kulo, siyadlula sivela eBethlehema Juda, siya uhlangothini olungasemuva kwezintaba zakwa-Efrayimi, ngivela khona, ngaye eBethlehema Juda sengiya endlini kaJehova, kepha kukho muntu ongamukela endlini yakhe. Verse 19. Kukhona nokho utshani nefoliji lezimbongolo zethu, mina-ke nginesinkwa newayini, kanjalo incekazi yakho nensizwa enathi, izinceku zakho akusweleke lutho. Verse 20. Laselithi ixhegu, ukuthiwe makube kuwe, kepha konke okuswelayo makube phezu kwami, kepha ungalali esigcaweni. Verse 21. Lase limngenisa endlini yalo, lazinika izimbongolo ifoliji, bageza izinyawo zabo, badla baphuza. Verse 22. Besajabulisa izinhliziyo zabo, bheka abantu bomuzi, abantu ababi, bahaqa indlu nxa zonke, bangqongqoza emnyango, basho kumninindlu ixhegu bathi, khipha lowo muntu owangena endlini yakho ukuba simazi. Verse 23. Ixhegu mninindlu laphumela kubo lathi kubo, hayi bafowethu, ngiyanicela ningenzi okubo kungako, lokhu lo muntu engenile endlini yami ningezwe bubula. Verse 24, bhekani nansi indodakazi yami, intombi, nesanciza sakhe, ngiyakubakhipha bona manje, nibone, nenze kubo njengokuthanda kwenu, kepha kulomuntu ningenzi ubula obunjalo. Verse 25, kepha abantu kabavumanga ukumlalela, khona lo muntu wasibamba esanciza sakhe, wasikhiphela kubo, basazi basona ubusuku bonke, kwaze kwaba sekuseni, ekuthatheni kokusa basiyeka. Verse 26, owesifazane wayesefika ngovivi lokusa, wangasemnyango wendlu yomuntu, lapho yayikhona inkosi yakhe, kwaze kwakhanya. Verse 27, inkosi yakhe yavuka ekuseni, yavula iminyango yendlu, yaphuma ukuba ihambe indlela yayo, bheka owesifazane esanciza sakhe, wayewile ngasemnyango wendlu, izandla zakhe ziphezu kombundu. Verse 28, yathi kuye, vuka sihambe, kepha akuphendulanga muntu, yayisimbeka embongolweni yayo, wasuka lowo muntu waya endaweni yakhe. Verse 29, lapho esengenile endlini yakhe, wathatha umeso wabamba isanciza sakhe, wasihlahlela ithambo ngethambo, kwaba izinqamu eziyishumi nambili, wasithuma emkhawuleni yonke yakwa-Israyeli. Verse 30, kwathi bonke abakubonayo bathi, akuzange kwenze okunjalo, akuzange kubone kusukela osukwini abantwana bakwa-Israyeli abakhuphuka ngalo ezweni laseGibhithe kuze kube namuhla. Zindlani ngalokho, nilulekane, nikhulume.